najimsafi.com.
Pull up, pull up. Now you're what up? Pull up, pull up.
Use the one.
The hustler, madam.
How many times gonna tell you I'm so cheap? How many times gonna tell you I'm so deep? Love you like you are, need me falling deep in love.
Yangu nafsi, when don't make mada. Mitajiri wapendo, don't dada simanzi. Ukija kunwaga. Nimelewa upendo sionga niko radhi. Nikupeleke kwa boma bila tarumbeta na vigoma. Swadaka ya ndamali enona. Kisha tule ndizi nyama choma.
Tulianza kwenye chumba kale.
Tuimalize
ulabata kwa kivuli.
Mpenzi we
wako na isi ya kale.
Naomba jichunge. Umenipiga juju. Ukiondoka na wenta jisi na gundu. Sito ishi ntakufa kibudu. Ucheshi na utani penzi letu kama nduni. Macho chari jogo hakipanda mtungi. Si unajua sizi wezi izi mbungi siwe.